muganda wange bangambye waleko omulimu olw'empalana entalo n'amakuli naye ate ono ogenda wa ewatali balabbayi labira ku nze nga ngumidde ebigambo bansaabye enziro ne bannyononera erinnya naye awali katonda ababi banakkola kitotya guma
nfuba nkola ne bwe bannumba tebantiisa nkanya kuyiya ne bwe boogera tebankanga ndi munywevu nnyo mukama geemaanyi gange ndi kyuma kya mudaaki sinyenyezebwa
kankole ebyange bamanyi kusonga mimwa n'ebyabwe byabalema tebakola babuwe bavuya buvuya banteze emisanvu banninyira mu ddiiru nasalawo kusirika nakusonyiwa siryazamaanya njagaliza buli omu siwolera ggwanga mukama yamanye ebyange naawe bw'oba okola
nfuba kkola ne bwe bannumba tebantiisa
kankola ebyange
kanyakuyiya ne bwe boogera tebankanga
mbajja kwogera mbajja kukoba
mukama geemaanyi gange
geemaanyi geemaanyi
ekyuma kya mudaaki sinyenyezebwa
Tonda lugude, gwanya lugala, nkola na mikono jange, omukisa gumpade, ndaba olwana omenye kerachi, tomala bisera byo, ndi mwangu munda vika, na yenzi towo situla, bunga ya numira, okumira ndakira, sirwa nantalo,
kuba
nina nwanira ho
nfuba kkola ne bwe bannumba tebantiisa
kankole kankole
kanyakuyiya ne bwe boogera tebankanga
mbajja kukoba
ndi munywevu nnyo mukama geemaanyi gange
yarara yarara
ekyuma kya mudaaki sinyenyezebwa
bo bwe baba baseka nze kankole
kankole kankole
bigambo byabwe boogere zange mwe mfuna
bogere nze kankole
bigambo byabwe bogere
bogere bogere
bwe baba baseka nze kankole
kankole kankole
bigambo byabwe bogere
bogere bogere
muntu iyo zange mwe mfuna
bogere nze kankole
bigambo byabwe bogere.